J-Wiz. Intro. It's me again, Papa Yagan and Beauties.
Bum bum boy.
Hey. Let's go. Lazima. Lazima, Lazima.
Lazima.
Urivyo mnene, maskini ya Mungu, na ilo komwe.
Lazima uhonge.
Umri umekwenda, nao vijana unavyowapenda.
Lazima uhonge.
Unasema eti dada yetu umemwelewa.
Lazima uhonge.
Sindo mashem, hakikisha wote tunalewa.
Lazima uhonge.
Pisi ni kali bonge la shepu, kuiza gamua.
Lazima uhonge.
Nikikutega na ili jicho, we uchomoi.
Lazima uhonge.
Si unataka kumpeleka kwa mpalange.
Lazima uhonge.
Kibonge bonge, hauna shepu, nani akupende?
Lazima uhonge.
Lazima uhonge.
Lazima uhonge.
Lazima uhonge.
Lazima uhonge.
Lazima
uhonge.
Lazima uhonge.
Mademu mnataka nini mademu?
Tunataka hela.
Mademu mnataka nini mademu?
Tunataka.
Mademu mnataka nini madem?
Tunataka hela.
Mademu mnataka nini madem?
Tunataka hela.
Bro, icho kitambi utaza ni ngoma ya kwenye bendi.
Lazima uhonge.
Sula nzito kama vile na undugu na bundi.
Lazima uhonge.
Ukitaka kupendwa kwa mapenzi ya siku hizi.
Lazima uhonge.
Ukiwa na ndogo na ukitaka pige kelele.
Lazima uhonge.
Acha matambo peleka moto na icho kimoko.
Lazima uhonge.
Sura kaugoko, hauna maukoto, nataka toto.
Lazima
shepu
uhonge.
Hauna sura, hauna, nataka bwana handsome.
Lazima uhonge.
Umempenda huyo ni kenge, tunamjua ili mdumu.
Lazima uhonge.
Bize jimkusa kama six packi. Vapendeza uwe mtana shati. Huo ujinga squeezy mademo wataki. Upewe roda labda upewe chapati. Unataka penzi la milele kama mkataba bandari.
Lazima uhonge.
Nei, mambo gani tena ayo?
Mademu mnataka nini madem?
Tunataka hela.
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 Lazima uhonge.
Lazima uhonge.
Lazima uhonge.
Lazima uhonge.
Bombo! Bombo!